kupata au kuwapoteza kondoo wa Mungu ulimwenguni. Ole wako unayechanganya uimbaji wako na fitina na siasa na ugomvi na kiburi cha moyo sio wewe uliye wa kwanza kuwa na talanta ya kuimba. Nyenyekea, tulia, shukuru, imba.
So high and wide and so glorious.
Marie the little singing from the army of the Lord. Wakishindo kikubwa ziliporomoka.
And the evil spirits of King Saul of Israel, when they came to bind him in darkness.
When David played his little harp, and we know how the story goes. Nini cha kuzuia kumwimbia Mungu wewe imba.
Imba.
Jiunge nasi tuimbe pamoja.
Jiunge nasi tuimbe pamoja.
Shukrani na sifa kwake Mola. Niye amekupa uwezo wa kuimba. Njoo tumwimbie Mungu.
Come sing to the Lord.
Come let us sing to the Lord.
Kuimba,
njoo tumwimbie Mungu.